papanyika bakuma tumpulirizantesa ensonge ziri mu wenja nsiba yonkola era olumunkesa ngeyakuwa kecheya ofuna kukina kotaro nywera kuno mukwano gonyweza siterebuka kamantege feza tia mukwano otoba niwobabuza nze sirekera kuwana mbagamba tolina wakucama wadenga wankutira nkikume nga cama tia mukwano otoba sirekera kubuuza singomanyi no byendi mukulaninga nize budde bwokka saba bulamu 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 bwokka bwetuba balamu ebisumbuwa bikwa saba kimu bulamu 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 bwokka bwetuba balamu ebisumbuwa bikwa njagala gukule gukule omukwano gwaffe njagala batenyumirize ngamu abato ne bakadde baffe njagala ngule akadde bakugambira otuta njagala tuzimbe kalina njagala muwalimu ajatulombere ttuwa obaomusumba tuyigirizo saba tia mukwano otoba niwobabuuza nze sirekera kuwana mbagamba tolina wakucama wadenga wankutira nkikume nga cama tia mukwano otoba sirekera kubuuza singomanyi no byendi mukulaninga
Remember where you got it from. www.djero.com